aviga, dile a Gwenjoy, que anda así, cucone aviga, dile a Gwenjoy, mami Gwenjoy, si cuco Gwenjoy, mami Gwenjoy, si cuco Gwenjoy, suzo Gwenjoy, si cuco Gwenjoy, suzo Gwenjoy, si cuco Gwenjoy, mica te quilitue, si cuco Gwenjoy, mica te quilitue, si cuco Gwenjoy, nango wing el avio. Namboi denze, nangu kwinge labio, namboi denze. Kaba kwenjoi, siku kwe kwenjoi. Kaba kwenjoi, siku kwe kwenjoi. Ando yesu mazia mwazia, nuziwe mwadhani. Ando yesu mazia mwazia, nuziwe mwadhani. Natena mandego, nimekuelezea. Natena mandego, nimekuelezea. Yesu asiaiwe, judia kwaku. Yesu asiaiwe, judia kwaku. Na yini kwenjoi, kirisimasi. Na yini kwenjoi, kirisimasi. Kaba kwenjoi, sikuko kwenjoi. Kaba kwenjoi, sikuko kwenjoi.
Kirisimasi, siku gojo uyu.
Na yinze wanini wiwetelwa,
mita mwanage.
Na yinze wanini wiwetelwa,
mita mwanage. Mami nikoma, nilinga songevye. Mami nikoma, nilinga songevye. Oneva ningili, mami nengoeva. Oneva ningili, mami nengoeva. Kaba kwenjoi, siku kwe kwenjoi. Kaba kwenjoi, siku kwe kwenjoi. Mami kwenjoi, siku kwe kwenjoi. Mami kwenjoi, siku kwe kwenjoi.
Mweo tuigila
tuwe tuya lime. Kanisa ngaenda kalala mboye. Kanisa ngaenda malala mboye. Nika na mwanage nilinga songevye. Nika na mwanage nilinga songevye. Na yu kwenjoi siku kwe kwenjoi. Na yu kwenjoi siku kwe kwenjoi.
Vamos. Mary, aita matumbe wala bandu asimora. Mama, nyagwa, wana ziko kumbailu na family ya ndevi kimwale, tia zuzu, kanau, peace, I've been lucky, na pamona kanau.